Exi womukuba Negwolina womukuba Bona bakuba mbakuba Kati ozimba jaka fuba Tonyumira byange Nkunamye wano bulange Ombolerera gwe mange Ate tompoleza eno sikot Nge kizimba otujja Zene bonjao tulotujja Okuba mulabu etampa dembe Sigare wakane mberera kurujja Otulotujja
Zene bonjao tulotujja
Sichari na bujja
Zene boyendo tulotujja
Otulotujja Sichari na bujja Sirifundi teba kulimba Ngamba gwano nye mikwane jizimba Sija sanyu sasi yona na chizula Kwenyiza teka ola iningarula Kwa gamba siri nice Fatu nyo buji mutampeko Mitima jaka lubaja kwa da ice Love tenziru sanga nkoko Olinga jizimba otuja Zenebo nja otulotuja Okuba mulavu tampa tembe Sikale wakane mberera kulutja Otulotujja Sichari na bujja Otulotujja Sichari na bujja Exi ya nesalako Nga manjiva ibwe nesalako Bwebaziva mchibara nesalako Nentumia bereya nentula nesalako Nze ngenda na bagenda Sereka kubantunga suspender Kwebuza bosa that's life matru Samu basigala samu bagenda Tonyumira byange Nkunamye wano bulange Ombolerera gwe mange Ate tompoleza eno sikoti Otulotujja Sichari na bujja Otulotujja Sichari na bujja Wamukanase Abedunego baby The sound of Najuma Horace Webale Chigoma Okubye ngoma Horace okubye ngoma Okubye ngoma Horace Teba naba no bachatia